ngicela uze thembe emshali wami ngishele ngalokhona uthanda ufune izimpahla ngicela uze thembe emshali wami ngishele ngalokhona uthanda ufune izimpahla ngicela uyeke into zabantu njalo wena muzoshela ngosuku